omuntu ye mutu ate chayagala chambula baoza tetulina mirimu tewagaliza nibera vina timukama sasula ebisera byomala gusiranya banno bikole mwebirala pambana nasifu banyo otuke wali fena tukolerera kuba bulungi nakajobu mukemanya gendo kole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kola bamu byokulera engalo gendo kole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kola zukukate webakambolera eryensiringanyo yagala birungi byotakoleredde wasane mumpunzi katofuna yadde akainja tayagala kukola bano batundanga buveera otudde mukole tuli basanga kati banyola nkata basula bulungi osabiriza genda okole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kukola bamu byokolera engalo genda okole muganda wange ebyobwerere byakoma munsi muno tulina kukola zukukate webakambolera afunye birungi taba munno olikomya jefutwa lwacho sekera balire bizibu munange zikusanze oyo gosaba akera nyapatikane afune kunusu bakufula na murebesi olukula bakonde babune miwabo panga panga oh ebyo mwerere byakoma genda okole muganda wange ebyo mwerere byakoma munsi muno tulina kola